radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwihari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha babo baburaniye muri Zaire ubu yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mwaka w'1994 abanyarwanda bagera kuri miliyoni 1,300,000 bahungiye mu burasirazuba bw'icyo gihugu nk'uko byanditswe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR igihe inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari muri Congo zasenywaga mu mwaka w'1996 abagera ku 170,000 bagaruwe mu Rwanda abandi bararungutana bajya mu mashyamba
byasaga naho batumbitse mu nkambi batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibiyubesha w'umuryango mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari mu iyo nkambi bagiye kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo abantu bamwe na bamwe batubwiye ngo bamubonye ari kwambuka muri Uganda ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi baho muri Congo nyine batabaraga imbabare kuko akiri ntahangaha yari yarize ibintu bya biyoshimi yabyigaga Nyamasheke mu babikira
yego
urumva noneho rero ageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere nk'iyo minsi abamubonye rero batubwiye ko yari ari kumwe n'umwana we ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri Uganda andi makuru yewe ziheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutanga itangazo ku ijwi rya Amerika kera n'icyo gihe cy'1998
yego
gusa waryumvishe yatubwiye yuko yaryumvishe rirangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo atangije aravuga ati uwaba akiriho yazamusubiza habura uwo mu rugo ujya kumusubiza kuko icyo gihe nibwo mama yari antwite kandi mama yarambyaye amaze kumbyara itapfa rero kuva aho yapfiriye habuze undi ujya kubikurikirana
muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakira abashakisha abana babo cyangwa se abavandimwe babo basigaye muri Congo
yewe ujya gutaha abanyarwanda nyine n'abasirikare b'u Rwanda
yewe
ntashye rero tuza kugera mu rugo ndaruhuka nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo nsaba ibyangombwa nsubira muri Congo njya kubarebayo ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye abari bombona barambwira ngo ubundi mwana uwo ngo nsengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo bamugira akadogo ngo bajya kubibukaho
by'umwihariko turakira umwana w'umumetisi ushakisha se wamusize mu Rwanda
ndahamya ko nafite nk'imyaka 2 cyangwa 3 ubwo yadusigaga akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga n'umwana kandi nawe nyeneye umubyeyi wanjye rero mfite amakuru y'uko bari baje kubaka uruganda rw'isukari mu Burundi baba muri Parolefeke internationale bakaba barazaga bafite kontra y'imyaka 2 cyangwa 1 ubwo baje mu Rwanda baje muri wa ruganda rw'isukari rwa Kabuye niho yamenyaniye na mama
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
wa mbere nakira ni Jacques Bushakwe atuye mu karere ka Rusizi umurenge wa Nyakarenzo akagari ka Karangiro umudugudu wa Kimbugu arashakisha umubyeyi we wari warahungiye mu nkambi yarahitwa Nyangezi muri sheferi ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Epfo
hari umubyeyi wacu twabuze witwa Nyirategeka Imana Teresa yaho munzi 94 yagibuka bajya mu hambi ya Nyangezi abanyarwanda bari bahungiyeyo ubwo haza ku intambara y'97 igihe batera inkambi nyine yarahungana na mushiki wanjye unkurikira baragenda nyine mu ayo mashyamba baza gutandukana baza kuburana muri make
baburanye bageze he
sinibuka neza ahantu bari bageze ariko ni mwayo mashamba ya Kongo sinibuka hariho.
Nawe mwari kumwe cyangwa we ntabwo wahunze?
Nge nari Bukavu. Ntabwo nigeze mba mu nkambi, nabaga Bukavu nari umushoferi.
Icyo gihe muri 1994 mama wawe yari afite imyaka ingahe nimba uyibuka cyangwa se ugereranije?
Uko yari umukecuru. Yari umukecuru rwose ukuze kabisa, 80 kabisa. Yes. Aho ngaho rwose.
Ubwo rero uwo mubyeyi Nyirahategekimana Teresa waba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya akababona umubyeyi w'umukecuru ufite iyo myaka nza 80 umubwira ko yahungiye Inyangezi akaba ataza amakuru y'abana be, uwo nguwo yazatubwira akavuga ati hari umukecuru uri hano wo mushakisha nawe ari hano. Reka tubifate gutyo. None ubushakwe uyu mubyeyi wawe ko numva mushiki wawe yaguhaye amakuru kera ukaba utari waragerageje kumenya amakuru ye, waje mu kiganiro agasero kaburaga kubera ko wumvise ikintu kiganiro, hari ubundi buryo bugeze ukoresha kugira ngo umushakishe? Mbwira, n'ubwa mbere umushakishije?
Nageze no kujya gutanga amatangazo kuri BBC. Baratambuka nko ko hari abantu bahungukaga bakatubwira ngo barahari ngo ari muri Congo, ngo sipezi nibuka hantu bambwiraga ngo hari umukecuru ngo babana ngo umurokore. Nuko tuza kugira umuntu araza aratubwira ati njyewe nasizeyo famiye yanjye, ndashaka kuzaza, ndashaka kuzasubirayo, njye kuzana famiye yayo. Ubwo natwe turamutuma, tumuha n'amafaranga, tumuha n'amafoto kugira ngo mbega azabone yuko ari twebwe. Nuko uwo muntu rero yaragiye, ntitwamenya amakuru ye, twamuhamagaraga akavuga ngo hari nk'imirwano, ngo harimo amasasu, tuza kugeraho turamubura kuri telefone. Rasi birangira gutyo itwongera kumenya ayandi makuru.
Ako se yababwiye agace yaraherereyemo aho umuryango we waruherereye?
Hari amazina menshi y'abantu bahunze bavuga, ntabwo njya nkunda kuyafata mu mutwe rwose, sinyanyamenye.
Ntacyo bitwaye ubwo no gushakisha dukoresheje aho ijwi rya Amerika rigera, waza kumva akumva ushakisha mama wawe yatubwira. None se nawe niba nyirizina akumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira? Hasigaye wa munota ntanga, ufata uwo munota umubwire ushaka kumubwira iki?
Namubwira yuko twe turi nyine duhari, twaje duhari turi mu Rwanda, kandi ko mu Rwanda rwose dufite hari abavandimwe banjye babamo, hari abashatse mu Bugarama, hari abashatse i Kamembe, nanjye ndi i Kigali, nuko hari abandi bari i Butare, Nyanza, nk'uwitwa Jani ari Nyanza niho washatse, niho ari ndumva ari ibyo. Nta,
urakoze cyane Jacques Bushakuri kwa waje mu kiganiro agasaro.
Murakoze namwe
Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa witwa Mburake Chantal yahunganye n'ababyeyi be muri uko guhunga bava mu Rwanda, se na nyina barabica. Bari batuye Irunda, nyirasenge aramushaka Pelagie Kanzayire, atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Bimba. Arashaka uwo mwana abereye nyirasenge.
Kinzanyemo nuko hari umwana twabuze 94 numvise nyine mujya mushakira abantu, nagira ngo nanjye mushakira.
Uwo mwana wabuze ni umwana wawe yitwa nde?
Oya, ni wa data wacu.
None se uwo mwana yitwa nde?
Umuhorakeye Chantal.
Umubyeyi we ntakiriho, byagenze gute?
Bose, mbese bose barabamaze, nta muntu n'umwe wasigaye mbese muri famiye yacu. Mbese ni njyewe, ariko harimo n'abandi, ariko ni njyewe wagize ikibazo cyo kuba namushaki.
None se Chantal Muhorakeye byagenze gute, mwaburanye mute?
Nyine intambara y'94 yarabaye. ibaye nyine ubwo twese tubatatana bagenda batica umugenda na se baramwica na nyina baramwica mbese mbese tuza kurongotana ariko tuza guhunguka tuje rero abantu bari bameze nk'abasazi baza kuruwa ruje yaje kumurangisha umurangishije rero ku gasozi k'iwacu twari dutuye nyine muri Runda ariko umurenge wari Sheri umudugudu wacu wari Nkezi niho twari dutuye baje kumurangisha rero nyine baza kurangisha ku bantu bari twari duturanye bari nyine mbese basa n'ababyirengagiza ariko nyuma kuruwa ruje imaze kugenda baje kubimbwira aho buvunguki babimbwiye nyine ubwo nanjye nyine kuko umuntu yaratuza ubwo naje kubyihorera ari nko muri 1995 niho twari twahungutse natwe noneho rero birongera biratsinda nk'icyenda gatandatu barongera baza ku musozi w'iwacu kubera kuko tutari twarasubiyeyo
yego
noneho rero barongera irongera ngo iragaruka uwahoze ari responsable w'iwacu aza kubimbwira ariko nanone yagiye niko ndamubwira ntese kuki utabibwiye mbere kuba rujikiraho cyangwa ngo yinzanire byagenze gute ngo yari yabyibagiwe ngo yari yaramwibagiwe
uwo mwana bari bamuzanye cyangwa se bababwiraga yuko bafite amakuru ye baza aho ari bashaka umuryango we
ntabwo mbizi banza bari niba ari imodoka yazaga gusa niba bari bamuzanye kuko ubwitegeko wabonaga ari nko mu bintu by'amakimbirane ntibaduha amakuru neza ubwo tubyihorerera aho ngaho ngo dukomeza kubaho gutyo rero nyine umuntu yiyingagiye n'abantu baramushizeho ariko noneho aho bimariye kugira ngo tujya nkurikirana akagasaro
yego
nuko nibwo mvuze nta hari wapfa gushakisha atamurebera ko yaba akiri
none se muri 1994 Chantal Muhorakeye yarasinyaka ingahe niba wibuka
Chantal yari afite yari yigaga mu mwaka wa kabiri
w'amashuri abanza yari akiri muto rero urumva yari afite hafi imyaka 7 cyangwa 8 papa we yitwaga nde
yitwaga Cyabukunde Florence
naho nyina
yitwaga Mukanyarwaya Odette
abo bose mukamwari muturanye aho ngaho irunda
twari duturanye
muri iyo seriteri yanyu ya Sheri
muri seriteri ya Sheri umudugudu wari Nkezi
none se nta gakuru ke wigeze umenya kaho ashobora kuba yarahunze yerekeza yaragiye agera muri Congo ntiyahageze se amakuru ufite ya nyuma
na yaya rero kuko twagiye turindagira uwe mbese tuva mu rugo iwacu bagenda batwica ise niwe babanje kwica
yego
rero twaje kugenda twebwe gutyo bavuga ariko nabagiye babitubwira ariko twahavuye bariwe bamaze kwica ubwo rero tugenda turorongotana twaragiye turuhungira za Kabgayi ubwo nyina we niwe wakomeje kugenda nawe aciye nzira baje kugera ahantu za Musambira ku bantu bagiye batubwira ubwo nawe nyina niho yaguye n'abandi bari umunabe yarafite rero niba hari n'uwarokotse wundi niba ari iki ariko ubwo ngubwo utaje kugira agasima nuko baje kuruwa ruje yaje kumushakisha nk'inshuro ebyiri intambara ishize
ni ukuvuga yuko uyu mwana Muhorakeye Chantal ariho niba kuruwa ruje yaraje inshuro ebyiri
yaje niko gatima kajya kankubita nkavuga nti wenda yaba ahari nuko yabuze gikurikirana
arahari nta kabuza arahari araho ngaho mu Rwanda kubera ko icyo gihe abana bagiye batoragurwa badafite ababyeyi bagiye bahabwa ibigo by'impfubyi haba ku Gisenyi, haba i Butare, haba Nyanza, haba cyangwa ahantu hose hashoboka kwakira abana bagiye bahashyira abo bana badafite kirera. Ibyo nabyo birashoboka, ariko abana benshi bari mu Rwanda nyuma 94 ntabwo benshi bavuye mu gihugu bajya hanze, abenshi nabagumye mu Rwanda, benshi na hari n'abanyuze mu kigo cya SOS Kacyiru, no hanyuze abana benshi cyane kandi nabo bari mu Rwanda badafite ababyeyi. Reka tubanze dushakire mu Rwanda, Imana nidufasha nitutahamubona tuzamushakira handi. Ariko Chantal Muhorakenda hamya yuko ari mu Rwanda, umwana waba warabwiwe ko ndahamya yuko yibuka ko yitwa Chantal Muhorakenda yari afite imyaka 8, bivuge yuko ntabwo ari umwana utawakwibagirwa. Ubwo rero azibuka ko yari afite umubyeyi we wambwiye yuko yitwaga Francisco Cyabukombe, akagira na mama witwaga Odeta Mukanyarwaya. Wowe umushakisha ukaba uri nyirashenge, ukaba witwa Pelagia Kanzayire. Ubwo rero azakumva aho yaba ari hose, akumva umubyeyi we mu muryango umushakisha uvuga ko atuye Irunda ya Gihara aho ku Kamonyi. Ndahamya yuko uyu mwana Chantal amakuru azayumva akayamenya, kandi araho ngaho mu Rwanda. Gasaro Kaburaga ni ikiganiro cyumvikana mu gihugu cyose mu Rwanda. Waba afite amakuru kuri uyu mwana Muhorakeye Chantal, umwana ufite hafi imyaka 8 muri 94, wamubonye 95 afite 9 cyangwa 96 afite 10, wamuhawe n'ikigo cy'impubyi icyo ari cyo cyose, yatubwira hano mu Gasaro Kaburaga. Pelagia Kanzayire, niba uyu mwana ubereye nyirasenge akumva muri kano kanya, mubwira ijambo rikuri ku mutima mbere uko tusoza ikiganiro.
Ijambo ryamubwira rwose aramutse anyumvise, Mana nakwishima cyane, sinabona ukuntu nabivuga, nanagushima cyane, Imana ikagufasha. Kuko hari na nyirasenge wari waragiye hanze, nawe yari yaraje arahari, nawe abandi boho nta n'umwe wasigaye.
Komera,
nakwishima nako sinabona ukuntu kuko Imana yonyine yabikoze imirimo n'ibitanga.
Yego, komera ukomeze wihangane utegereze wizeye. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndasaba cyane kugira ngo Chantal Muhorakeye akumve, atwumve hano mu Gasaro Kaburaga, hanyuma tuzashobora kumuhuza n'umuryango we waba yaramureze akamukuza, akaba yumva kino kiganiro muri kano kanya nawe. Turamutegereje. Ngaho rero ugire amahoro y'Imana.
Murakoze rwose, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1999, umwana w'umukobwa yavukiye mu Rwanda yitwa Adeline Uwimana Impaye. Umubyeyi yamaze kumwibaruka ahita yitaba Imana, ariko yari afite umugambi wo kuzashakisha undi mwana we wari warahungiye muri Congo. Uwimana Impaye yiyemeje gusoza ikivi yasigiwe na mama we, arashaka mukuru we Francine wa Maria, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari k'Amahoro, umudugudu w'Amahoro.
Mujifere, ndashakisha umuvandimwe wanjye witwa Maria Francine, ndetse bakundaga kumwita Kabebeye. Yabuze mu gihe cya Jenoside ubw'abandi bahunguka. Icyo gihe bari muri Congo, yari abana n'umugabo we, yari namubyara we. Uwo mugabo we yitwa Niyonzima Vincent de Paul. Rero bakaba bari baranabyaranye n'umwana w'umukobwa witwa Igihozo Honore Dominique. Aho bahuriye rero batubwira ko ari mu ishyamba rya Tingitingi muri Congo.
Yego.
ubwo yari yarahunganye nawe n'uwo Vincent de Paul yari mubyara wacu bakaba bari barahunganye na mukuru wacu umwe witwa Uwineza Fonsine Mukamusoni. Noneho ubwo mu kubura urumva kwa kundi intambara yari ije aho ngaho ku nkambi bari bari umugabo we ntiyari ahari yari asigaranye mu nkambi n'umwana arangije rero mu guhunga ahungana n'umwana tunababura gutyo.
Kugira ngo mbyumve neza Adelina, mukuru wawe yari yarashatswe na mubyara we na mubyara wanyu?
Yari yarashatswe na mubyara we.
Urakoze cyane, nagira ngo byumvikane neza. Hanyuma igihe aho baburiye hanyuma muzi umbwiye ko bari mu nkambi ya Tingitingi, ayo makuru yuko bageze mu nkambi ya Tingitingi wabwiwe nande, wamenye ute?
Mubyukuri nubwo ibyo byabaye ntariho, njyewe navutse 1999 urumva Jenoside yari yararangiye arashize imyaka ine.
Yego.
Ariko amakuru nkesha abavandimwe, kuko abavandimwe bandi bo baracyariho. Amakuru nkesha abavandimwe ni uko bari bari mu nkambi iri aho ngaho aho Tingitingi, ubwo niho batandukanije. Ahubwo yenda aho bari babanje kuba mbere yaho niho ntasobanukirwa, ntazi neza amakuru yabo.
Noneho mbwira, yuzi igihe batandukanye bari mu nkambi ya Tingitingi, wambwiraga yuko Vincent de Paul yari we yari yasigaye mu nkambi, mukuru wawe ntiyari ahari.
Ni ukuvuga ngo Vincent de Paul nk'uko urumva byasaga naho batumbitse abo mu nkambi, batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibiyubesha w'umuryango. Mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari mu iyo nkambi bagiye. Kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo, abantu bamwe na bamwe batubwiye bamubonye ari kwambuka muri Uganda. Ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi baho muri Congo nyine ngo batabaraga imbabare, kuko akiri n'aha ngaha yari yarize ibintu bya biochimi, yabyigaga Nyamasheke mu babikira.
Yego.
Urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere n'iyo minsi. Abamubonye rero batubwiye ko yari kumwe n'umwana we, ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri Uganda. Andi makuru yo duheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutambutsa itangazo ku ijwi rya Amerika kera n'icyo gihe cy'1998.
Yego.
Gusa waryumvishe, yatubwiye yuko yaryumvishe rihise rirangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo. Arangije aravuga ati uwaba akiriho yazamusubiza habura uwo mu rugo ujya kumusubiza. Kuko icyo gihe nibwo mama yari amwite, kandi mama yari ambyaye amaze kumbyara ahita apfa. Rero kuva aho yapfiriye habuze undi ujya kubikurikirana.
Komera.
Kugeza icyo gihe rero ubu nibwo nanjye nongeye kuvuga nti reka mpagurukire kumushaka, ubundi ndebe ko twazamubona. Kuko nagiye numva ikiganiro nkumva ari ababona babo, nibwo nanjye nagize iryo shaka ryo kubandikira.
Wagize neza, ubutumwa bwawe narabubonye, kandi amakuru urimo mpa ndumva yadufasha kugira ngo tuyahereho dushakishe. No kuba umbwiye yuko atanze ikiganiro ku Ijwi rya Amerika, tuzagerageza gushaka mu bubiko bw'amakuru aba yaratambutse kera. Nibyo koko, nubwo ikiganiro Agasaro Kaburaga gifite irindi sura, ariko uyu murimo wo gushakisha abantu no gufasha imiryango guhura twabitangiye kera, haba ku maradiyo atandukanye na BBC yarabikoze, Ijwi rya Amerika yarabikora, ubu rero Ijwi rya Amerika niryo risigaye rikora umurimo ukomeye wo guhuza abantu tubashakira babo. Tuzareba mu bubiko bw'amakuru nitugira Imana, tugasanga uwa Maria Francine koko yaratanze itangazo rye byadufasha tukamenya aho yari ari. Kandi koko ndumva iryo zina hari aho naryumvise. Reka tubanze turebe ko koko dufite gihamya nyayo, hanyuma tuzakubwira umuntu kandi nawe aho yaba ari akiyumva muri kano kanya, birumvikana yuko azagerageza kutugeraho. Umwibutse abavandimwe be yashakishaga icyo gihe, mwese mubwira amakuru yo mu muryango uretse mama wawe witabye Imana, abandi bavandimwe bose mubwira amazina rimwe kurindi kugira ngo uko yabivuze nawe mwibutse ayo mazina y'abavandimwe. Adeline,
imfura yo mu rugo
yego
yitwa Uwimana Ivona ndetse bakundaga kumwita Seri undukurikiyeho yitwa Mukamusoni Alphonsine ndetse bakundaga kumwita Uwineza cyane ko uwo Francine ariyo bari bananimwise ko yitwa Uwineza noneho dufite na mukuru wacu wundi nawe nakora cyane ariwe yitwa Clarisse Uwizeyimana
yego
icyo gihe bakundaga kumwita Jeanne dufite n'umuvandimwe yitwa Mitera Felix ariko icyo gihe mbere banamwitaga na Mitera Francois dufite umuvandimwe wundi musaza wacu yitwa Harerimana Fideli yari afite agahimbano ka bango
yego
dufite ndetse na Ntakiruta Imana Emmanuel ariwe wari na mutoya icyo gihe noneho papa wacu yitwa Maskini Modeste abandi bavandimwe babiri bo baguye muri Jenoside bo turabizi ko batakiriho bo turabizi ko bapfuye
yego
umwe yitwa Gazikama undi yitwa Mukashema ariko abo bombi bo ntibakiriho bapfuye muri icyo gihe cya Jenoside
komera none Adeline kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ari wowe mutoya iwanyu ufite amakuru menshi kandi meza ku muvandimwe wawe Francine wa Maria umuryango wagutumye barakubwiye bati nuvugana n'ijwi rya Amerika uzatuhagararire nk'umuryango iki ni gitekerezo wabagizijeho mwaratiganira urabwira uti nzajya gushakisha mukuru wanjye bose barabizi
mu by'ukuri icyo ndeshaka cyane mama akimara kumbyara yahise apfa ariko mbere y'uko apfa yarabwiye ngo dore Francine mwari mwarabuze ndamubabyarishye kuko navutse dusa cyane noneho rero kuba twarasaga nanjye rero nkaba mfite n'iryo shaka ry'uko mama ashinwise yavugaga ati nzajya kumushaka nimara kubyara uyu mwana narababwiye nubwo nanjye mvuse nkaba menye ubwenge n'iki reka noneho rero nanjye muri ibyo mama yagakwiriye gukora abavandimwe baranshyigikiye barabisengera ndetse nyine nabo baba bafite ishaka n'ibyishimo by'uko twazabonana mukumbuye ikintu n'utuntu twose twa kera kuko yari umwana penda papa yaramukundaga n'abandi bose bo mu rugo n'abaturanyi barabamubwira ati murasa ibintu byinshi nk'ibyo
nibyo wari uvuze ngo hari utuntu twe akiri umwana mwamukibitse mugifite mu rugo
hari amafoto yiwe menshi yo turayafite ubwo nayo nyine banamwibuka nko gukina bakinaga ibintu byinshi nyine utuntu twa kera rya tiyo twicara tukabisubiramo bigatuma turushijeho kumwibuka nicyo cyane ishaka cyane rero ryo kumva ngomba kumushaka
wagize neza ndabigushimira kandi nawe bizamushimisha cyane kumva yuko wahagurutse ukaza kumushaka ndahamya yuko Imana ikimukomeje nubavumubwiye amakuru menshi n'icyo ushaka kumubwira kereka niba hari icyo wumva usigaranye ushaka kumubwira kikuri ku mutima ubwira uti niba unyumva muri kano kanya dore ijambo ry'umusozo nshaka kukubwira nimba urifite uri mubwire dusoze kino kiganiro tugirana
kuri yaba we yaba ndetse n'uwo mwana we sinshidikanya yuko kuko imyaka ishize 29 ni myinshi n'uwo mwana we ashobora kuba afite amakuru yacu akaba nawe yifuza kuba nabo umuryango akomokaho yaba ari umuryango wa nyina cyangwa se bose ni ukuri twese turiho turabishimiye twishimiye tuzababona kandi tuzashima n'Imana cyane twongeye kubona nabo aho bari bose biyumve ko mu Rwanda ari amahoro kandi biyumve yuko ababo babashakisha nabo nibumva itangazo bazaharanira kutwereka ko bahari twongere tugire ibyishimo nk'ibya kera
urakoze cyane Adeline Uwimana Impaye kwa waje hano mu kiganiro Agasoro Kaburaga ushaka mukuru wawe Francine wa Maria kandi ukabukomeje unashaka n'umwana we niyo nzima igihozo Honoré Dominique umwana w'umukobwa ababa baranyuze mu ishuri ry'Inyamasheke biganye na Francine muri section ya biochimie abo nabo bakaba baramubonye ari muri Kongo cyangwa se ari muri Uganda cyangwa se ari mu gihugu ikiniki cy'Uburayi cyangwa se na Amerika cyangwa n'ahandi muri Afurika. Ubu nguya za hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga murumuna we Adeline aramushaka uw'Imana impaye. Ndagushime cyane Adeline kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, nanjye kandi Imana ijye ibaha imigisha myinshi cyane.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwiharikwa muri sanga nabibabwiye iki kiganiro twagihari ababuriye muri Kongo. Muhayimana Jean Marie atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gashara, umudugudu wa Kami, arashaka mukuru we.
Kintu kinzanye muri iki kiganiro rero bwana munyamakuru, nakunze kugukurikira cyane, numva ukora imirimo myiza cyane.
Yego, urakoze.
Nifuza kuba nanjye nabandikira, ndavuga ntireka nandikire uyu munyamakuru rwose kubwa kazi akora, Imana imuhe umugisha kubw'imbaraga akoresha. Nkaba nifuza nanjye kurangisha mukuru wanjye.
Mukuru wawe urangisha yitwa nde?
Mukuru wanjye ndangisha yitwa Nizeyimana Loise.
Nizeyimana Loise, mwatandukaniye he?
Bo twatandukaniye muri Kongo.
Yego.
Ariko nyuma yaho aza kuza aza mu Rwanda, twe adusize muri Kongo. Hanyuma ageze mu Rwanda yahamaze igihe gitoya, ariko ayo niyo makuru mama amhereza, mama wari uhari.
Yego.
Ahamara igihe gito arongera amugambira yuko ngo asubiye muri Kongo ngo gushakisha imibereho, avuga ko ngo ashaka kujya gukorera yo gucururiza yo. Mu gihe gito bakajya ngo bamubwira ngo hari abamubona ngo za Bukavu, ngo hari abamubona ngo za Kampembe ngo yambuka ajya Bukavu. Ariko ayo makuru nayo bamuhaga nawe ntago yarafite amakuru mpamo. Hanyuma ubwo twebwe ubwo urumba twe twasigaye muri Kongo aho tuziye natwe twari turi kumwe na papa tubyara.
Yego.
Tugeze mu Rwanda dusanga niyo makuru mama tubwira yuko nawe ngo yamubuze, ariko ngo bakamubwira ko yasubiye inyuma muri Kongo, ngo anavuga yuko ngo yaje kuturenga aho yadusize.
Reka tugende buhoro twumvikane. Muri 94 mwari mutuye hehe?
Muri 94 twebwe duhunga tujya muri Kongo.
Yego.
Twari dutuye ku Kibuye.
Ku Kibuye mwari mutuye Gisovu, mwari mutuye Kibuye mu mabanza, mwari mu yihe komine, mwari mutuye Kibuye yihe?
Twari dutuye ku Kibuye cyahoze komine ya Gisovu.
Yego.
Segiteri Muramba. Serire Fumba.
Hanyuma muhunga mwahungiye amajyepfo, munyura icyangugu, mwanyuze ruguru se, munyura ku Gisenyi, mwanyuze he?
Twanyuze muri Bukavu.
Yego.
Hanyuma tugeze i Bukavu tujya mu nkambi ya Nyangezi.
Yego.
Twaje kuva mu nkambi ya Nyangezi bakomeje kuba rudaca, hanyuma abantu bakomeza bajya mu iryo mu mashyamba aho bitazashabunda. Ubwo urumva niho twatandukaniye, we yaje gusubira inyuma turimo mu mashyamba ya za Shabunda, tugeze mu nce za Kigurube.
Yego.
Ariko tuza gusubira inyuma gatoya, hari ibintu bari bacogwe bavuga ngo abantu batangire ngo bahunguke. Turongera tubonanira aho bita Icurwe, mu nce za Shimanga, ugiye kugera Bukavu.
Yego.
Aho niho twatandukaniye, noneho bwite sasa tunatandukana ariho yahise aza mu Rwanda. Kugeza icyo gihe
yagarutse mu Rwanda mwebwe abasigazo za Shabunda.
Yagarutse mu Rwanda twebwe adusiga aho bita nani Shimanga, hariya mu nce za Shimanga hejuru ya Bukavu.
Ageze mu Rwanda mama wawe yakubwiye ko yahamubonye, ko yahageze akamwakira, akamugaburira, kabariwe ku bwende bwe wahisemo kugaruka muri Kongo?
Yego, yarahageze ahamara n'igihe, yahamaze n'igihe kuko yaratangiye kuba n'umuntu rwose umenyereye yaramuhaye n'ahantu ho kubaka mbese yaratangiye kuba ari mu buzima busanzwe yaramenyereye ariko aza kumubwira ko ngo agiye kuzasubirayo akajya ngo gushakisha aho yadusize agenda cyo rero
namwe ntabwo mwigeze mumuciryera ntabwo mwigeze muhura
natwe nitwigeze tumuciryera nta nubwo twigeze tumenya amakuru ye amakuru ye twayamenye ari uko tugeze iwacu mu Rwanda
mwagarutse mu Rwanda ryari
mbo twagarutse papa umbyara nawe yaje mbere yanjye we yahageze muri 2007
yego
hanyuma njyewe kuko nasigaye nari narasigaye mu ishuri niga aho narindi narigaga nge nahageze muri 2011 nico gihe nahagereye
hanyuma mama wawe amaze kuguha makuru ya mukuru wawe Aloyizi hadi undi muntu mwavuganye wakubwiye ati koko twaramurabutswe yaragarutse hano muri Kongo yaje abashaka ariko yarababuze ntarengero mwigeze mumenya kuri icyo gihe
ntarengero twigeze tumenya kuva icyo gihe mama yabitubwira hari n'abaturanye bagiye babitubwira tubwira ati rwose yageze intangwahe abahabigiye kinini arongera subirayo kuva ubwo ntago twongeye kumenya makuru ye
muri make nta kibazo yari afite mu Rwanda yagiye muri Kongo agiye gushakisha ubuzima no kubashaka namwe kugira ngo abone kuyababona
nta kindi kibazo yari afite rwose nta na gito aba baturanye haba wenda no mu buyobozi nta na gito we yari asubiye inyuma avuga ngo ngiye gushakisha imibereho cyangwa nshakishe abo nasize inyuma aho baba baherereye
uko biri kose yaba ari muri Kongo ashobora no kuba ari no mu kindi gihugu ashakisha imibereho ntagiboneka muri Kongo gusuye ishakisha ashakishiriza hose no gushabika wa mugani ubwo rero ashobora kuba ari mu kindi gihugu icyo cyose cy'Afrika muri ako karere cyangwa se mu tundi turere tugize uwo mugabane ashakisha imibereho niba umukuru wawe Aloyizi Nzeyimana akumva mubwira makuru y'umuryango mubwira makuru yaho iwanyu uhere ku makuru cyane cyane y'igisovu yo kukibuye nimba harayo ufite mubwira makuru yahakomoka hanyuma umubwire n'icyumva ushaka kumubwira kugira ngo akunze kandi umushishikarize gukora icyo wifuza ko yakora
yego murakoze ikintu nashaka kumubwira nashaka kumenyesha ko twaba twarageze mu Rwanda mahoro
yego
tukaba twarageze iwacu ku kibuye mu Gisovu tugasanga mama araho nta kibazo yagize araho arakomeye natwe tukaba twarageze mu Rwanda tukaba twumva tumushaka tumukumbuye cyane tukaba twifuza kumenya makuru y'ahantu yaba herereye tumubonye byadushimisha
ndahamya yuko akumva ndasaba cyane kugira ngo iyo mpuruza izamugereho ariko ushoboye kumwibutsa amazina y'ababyeyi bawe mama wawe na papa wawe kugira ngo nuwamwumva azavuga ati twumvise bavuga umwana wa kanaka burya ni ibintu bifasha cyane kugira ngo umuntu aboneke bwangu watwibutsa amazina y'ababyeyi banyu
nabibutsa nta kibazo ariko wenda sinzi niba nahera no kuyabandi bavukana bose
nayo wayavuga rwose ufite umunota wo kugira ngo byose ubikusanyirize hamwe bivuge nicyo tubereyeho no kugira ngo abiyo makuru amufashe kandi afashe nabandi kumugeraho bwangu
yego murakoze cyane amazina nihereho ni nge muvugana umushakisha nitwa Muhayimana Jean Marie
yego
hanyuma papa nawe umbyara cyangwa nawe utubyara yitwa Ndagijimana Asina Paul hanyuma mama utubyara nawe akitwa Mukamugema Candida akaba afite na bashikibe nabo umwe yitwa Mukandati Imana Speciosa
yego
undi bakaba bamwita Niringi Imana Debora abo bantu aramutse abumvishe yatamenya ko ari umuryango we umushakisha
urakoze cyane Jean Marie Muhayimana ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro ukaburaga ushakisha mukuru wawe Aloyizi Nzeyimana ngaho rero ukomere utegereze wizeye amahoro y'Imana
murakoze cyane imana ibaho umugisha kandi ku kazi mukora
agasaro kaburaga
ndakira undi mubyeyi waburiye abana babiri muri Kongo muri territoire ya Masisi yahitwa Imuyange akana karere ubukaberamo imirwano hagati y'abarwanyi w'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro anyeshe muka Karim batuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari ka Buhiza mudugudu wa Nyarubuye
ndangwa muri iki kiganiro gatoruka buraza no kugira ngo mufashe kushakishiriza abana babiri naburiye muri Kongo.
Abo bana babiri bawe babuze bitwa bande?
Umukuru ni Mukeshimana Sara, uwa kabiri ni Sengiyumva Stefan.
Mwaburaniye muri Kongo hehe?
Muri Masisi niho twaburaniye.
Mu wuhe mwaka?
Umwe twaburanye muri 99 undi twongeye kuburana nyuma nko muri 2002.
Bari bafite imyaka ingahe? Ndavuga Stefano yari afite imyaka ingahe, Sara yari afite imyaka ingahe?
Stefano icyo gihe yari afite nk'imyaka 18, yavutse muri 86.
Naho Sara?
Sara nawe yavutse muri 82.
Hanyuma se kugira ngo mutandukane byabaye iby'amatage y'intambara, mbwira nk'umubyeyi byagenze gute kugira ngo umwe nyuma y'undi abana bose bagushireho mutandukane, byagenze gute umubyeyi anyeshi mukakarimba tubwire?
Sara tujya gutandukana twabaga ahantu muri Kongo aho ngaho Masisi, hanyuma aza gushaka ashaka umugabo bitewe n'uko bafataga abana b'abakobwa bakongomani baramushaka ku ngufu bamufashe. Ubwo rero icyo gihe ntabwo twari tukibana, naramuretse agumayo kuko yaramutunze. Bigeze nyuma rero haba intambara ibaye kuko tutari twegeranye, yahunzaga n'ukwe natwe tugenda ukwacu ntitwongera kubonana. Undi wa kabiri rero twarabanaga ahantu twabaga muri Masisi hitwaga Imuyange.
Yego.
Hanyuma rero nibwo njyewe nje gutaha nkurwa nyine n'abasirikare b'u Rwanda.
Yego.
Ntashye rero nza kugera mu rugo ndaruhuka, nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo. Nsaba ibyangombwa nsubira muri Kongo njya kubarebayo. Ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye abari bombona. Barambwira ngo undi mwana uwo ngo Nsengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo amugira akadogo ngo bajya i Bukavu. Ubwo rero twahereye ko ndavuga ngo ubwo sinzi ahari, nimuze dutahe mu Rwanda n'amahoro, umutware wanjye ndamuzana turataha. N'abandi bana bari barasigaranye Nsengiyumva bura ryo kugeza ubu ntabwo nzi iyo yahereye.
Wagize ubutwari bukomeye bwo gusubira muri Kongo ukajya gushaka umuryango wawe kandi ukawutahana. Ndashaka kuvuga umugabo wawe n'abo bana bakeya, usibye Sara wajyanye n'umugabo we w'umunyekongo utazi aho ari. Ayo makuru yuko umuhungu wawe yabaye kadogo wayabwiwe na se?
Ni papa we wambwiye yuko ari uwo musirikare wamujyanye ngo amubere kadogo.
Uwo musirikare wamujyanye izina rye waburizi, waba wararibwiwe?
Ni uwo musirikare wamujyanye yitwa Tofira. Rero uwo nguwo ni umuhungu w'umugabo witwaga Budu, nawe wari impunzi.
Yego.
Yamujyanye rero ngo zabukavu
kugira ngo ayimubere kadogo. Irindi zina rya Tofiri ntabwo urizi?
Irindi ntabwo ndi.
Icyo gihe amujyana Bukavu ugereranije hari nko mu buhe mwaka uhere ku byo umugabo wawe yakubwiye?
Umwaka yamujyaniye ntabwo nawumubajije, ariko nyuma mubajije nitonze buriya yanyibutse.
Yakwibutse uko biri kose. Birumvikana yuko uyu muhungu wawe yajyanywe nuwo musirikare bashobora kuba baramujyanye mu gisirikare koko niba nsengumva Stefano ubu yarakuze yabaye umugabo niba kiriho niba kiri muri ako gace k'amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire kera cyangwa se mu majyaruguru aho yaba ari hose ari kumwe n'umusirikare yarabere Kadogo ari ku ntabwo kiri Kadogo uwo Teofide n'abandi bamumenya bakamenya umusirikare n'umwana wamugendaga hafi amurinze cyangwa se amutuma witwaga Nsengiyumva Stefano icyo gihe nawe yakwiyumva akamenya yuko umubyeyi we anyeshe mu kakarimba amushaka amakuru ushaka guha umwana wawe yandi iyo mu rugo nayahe bakuru be bashikibe barumunabe abaraho ngaho mu Rwanda buwatahanye bose bameze gute muha amakuru makeya y'umuryango kugira ngo ayumve bimutera akanyamuneza ko gushaka kuhura namwe bidatinze
ubwo hari hariyo mushikiwe umukurikira witwa Nyiramana Rasheli ubu yaratashye icyo gihe yaratashye n'umugabo we wari waramushatse ubu ngubu baba ku giti cy'inyoni afite abana batanu
yego
undi rero umuhungu wari uri inyuma yabo bamwitaga yitwa Hakizimana Yosua ariko we yari azi ko yitwa Mugabo Arigira Yosua
yego
nawe yaratashye ubu afite abana babiri nawe atuye hano i Kigali muri Jari mbese hari n'undi azi nawe witwa Nyirabagenzi bamwitaga Charles nawe yaratashye turi kumwe mu Rwanda afite umwana umwe undi mutoya yarazi bitaga Jambiga bishatse yiga muri segonderi ubu ngubu mu wa gatandatu azarangiza uyu mwaka nawe ni umusore ari mu Rwanda abo bose baratashye turi kumwe ari kubura Stefana hamwe na Sarungu.
Urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ubashaka yaba Sara yaba Stefano aho bari muri Kongo cyangwa se ahandi ariko turahera cyane cyane muri Kongo izo za mashishi niyo zabaye muri ayo majyepfo y'intara ya Kivu cyangwa se muri Kivu y'amajyaruguru aho baba bari hose bazumva kiganiro Agasaro Kaburaga bamye yuko umubyeyi wabo wowe anyeshe mu kakarimba ubashakisha. Ndagushimiye cyane kandi amakuru ampaye ni meza azadufasha kugira ngo tugufashe nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze. Uwo nguwo rero Mukeshimana Sara
yego
subirayo kumuzana ubwo bambwiye yuko umugabo we yari yashatse ngo yapfuye hanyuma sebukwe ahita amushingira undi mugabo ngo babaga ingungu boro sinabashije kugerayo
yego
nanone rero Stefano uwo nguwo bambwiye yuko ngo ashobora kuba yaragiye yarambutse atakiri muri Sida aho ngaho ngo Congo Brazzaville
yego
ariho ashobora kuba yaragiye ubwo rero rwose mwashakishiriza yaba atakiri no muri Sida aho ngaho zabukamba akaba yaragiye Congo Brazzaville cyangwa ahandi mu nzu ziri mwazashakishiriza rwose muzaba mukoze.
Arakumva aho abari hose yaba ari muri yo Congo Brazzaville yaba ari mu ahimpunze hose z'abanyarwanda ziri muri Afrika mu bihugu bitandukanye bumva ibiganiro by'ijwi ry'Amerika bari muri Zambia muri Malawi muri Mozambique muri Congo Brazzaville muri Centrafrika muri Uganda no muri Tanzania abo bose bumva ndetse no muri Kenya bumva ijwi ry'Amerika umunsi ku munsi. Ubu rero umuhungu wawe Stefano yakumvise mukakarimba ngaho ndakuretse kandi ndagushimye cyane nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego murakoze.
Agasaro Kaburaga
ijwi ry'America ifitanye ubufatanye n'ishyirahamwe Métis du Monde tugashyira ingufu hamwe kugira ngo abana bavutse ku Banyarwanda kazi no ku bazungu babasize mu Rwanda tubafashe kumenya inkomoko yabo. Uyu munsi ndakira Kazungu Bellamy, papa witwa Vlad akomoka mu gihugu cya Yugoslavia. Kazungu atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, kagari ka Nyarura, mu mudugudu wa Rusambu.
Iki kiganiro nkijemo kugira ngo umuze n'umubyeyi nabuze kera ndi umwana. Ndahamya ko nari mfite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ubwo yadusigaga, akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga ndi umwana kandi nawe nkeneye umubyeyi wanjye. Rero mfite amakuru yuko bari baje kubaka uruganda rw'isukari Burundi. Bara muri Balo Levesque International bakabarazaga bafite kontra y'imyaka ibiri cyangwa umwe. Ubwo baje mu Rwanda, baje muri wa ruganda rw'isukari rwa Kabuye, niho yamenyaniye na mama.
Ubwo hari muhe mwaka?
Hari ubwo ari muri 1991 kuko navutse 1992.
Yego.
Ubwo rero umubyeyi mperuka amakuru y'icyo gihe, ntabwo twongeye kuvugana, n'amakontakti icyo gihe yaragoye. Na mama nkajyaheza kumubaza amazina yombi, ugasanga yaramuje nakambwira rimwe hakurya yamwe ndaryibuka bamwitaga Vlado, akaba yari Umurusiya yarakomokaga mu Yugoslavia. Andi makuru nayo akaza ambwira ko Yugoslavia nayo bayikasemo ibihugu bitanu. Ubwo sinzi, kubera Imana wenda tuzahora, sinzi.
Irindi zina rye ni irihe? Ubwo nimba ari Vlado mu Kirusiya ryagombye kuba ari Vlad. Vlad ni izina rizwi cyane mu Burusiya, ariko no muri ibyo bihugu bya Yugoslavia ubwo ni Vlad. Reka dufate Vlad. Yego,
kuko abo mu rugo bo bafashe iryo rya Vlado, ubwo ni Vlad.
Naho se Bellamy warivanye he?
Belama ahubwo ashobora kuba narize kuko yagiye ngitwa Ikazungu naryiswe ngiye gutangira gardiene babuze izina rya kabiri. Ni muyombo warimyeze. Naho Belama iryo ashobora kuba arizi kuko yagiye narizwe izina.
None se yavuye mu Rwanda ryari?
Mu Rwanda ashobora kuba yaragiye 1995 kuko bambwira ko yagiye afite imyaka nk'itatu kandi navuka 1992.
None se niba yarakoraga ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye, ni ukuvuga ko abamukoreshaga bafite umwirondoro we, bazi aho yavuye, bazi aho yaturutse, bazi uwo ari we. Umaze gukura, umaze kumenya ubwenge, wigeze utekereza kusubira Kabuye ukajya kubaza uti nyaboneka nimumfashe menye umuntu wari data wakoraga ahangaha aho yagiye?
Ubu tuvugana, hari umuntu wampaye nimero z'umugabo hari wahakoze kuva muri 1980 niwe nshaka kuzajya kureba, ariko ubwo mperukayo nabajije abantu nka babiri numva nta makuru bamufiteho. Ndabura tubwo ni bashyashya n'amabwira nabonaga akinze nta bayobozi bakuru bahari. Ubu nibwo ndi gutegura kuba nasubirayo.
None se uretse irizina rya Vlad, irindi zina rye ni irihe? Mama wawe yakubwiye irindi zina rye rya kabiri?
Yambwiye izina rimwe. Irindi rwose sinzi impamvu atarivugaga, se ntago baryibuka. Sinzi.
Ni ukuvuga ko papa wawe ntabwo yarivugaga cyane?
Ntabwo yarivugaga, ibyo yababwiraga ni iryo ari naryo twafashe na bamuyomba, nibyo bakubwira bazi.
Iyo gahunda ufite yo kujya ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye uzayikomeze, uretse ko nanjye nayikora vuba, niho hantu tugomba kubanza kuvana amakuru nyayo yuzuye.
Ariko ikintu wankorera bwa mbere, wabaza iyo nimba ari twabyita organization, nimba ari company Balo Levesque International, kuko niyo yabarizwagamo.
Ndaza kurishakisha, nicyo kigo cyamukoreshaga?
Nibo yakoreraga, nibo bamukoreshaga.
Abo bamukoreshaga bazadufasha nabo kumenya uwari we n'aho ari. Ariko se wowe amakuru wahawe yagiye ari umubyeyi wagukundaga nuko atashobye kukujyana icyatumye mutandukana wambwiraga yuko mama wawe yanze kugutanga yagira ngo akujyana musize ibyo wabwiwe byagenze gute
yagiranjyana musize kandi mama we yaranyene nawe birumvikana nari umwana ubwo rero mukonye umuntu wa mugabo yahita agenda kontramenya yari yarangize kandi ikindi twabaga icyangugu sinzi aho bahuriye icyo gihe twaranimutse tuza gutura i Kanombe ubwo rero urumva hagati yo kwimuka kuza i Kanombe nkuye icyangugu niyo makuru ashobora kuba yaramucanze tukamubura sinzi
kuba nta mubyeyi ufite mama wawe yitabye Imana papa wawe ntuza aho ari ubahute nk'umwana utafite umubyeyi utafite ababyeyi bombi birumvikana ufite umuryango wakubaye hafi abo bamyombo bawe bakuba hafi ariko se nkawe Kazungu iyo witekereje iyo wicaye ubona uwo mupapa umushaka mwiki uramushakira iki
uwo mupapa nkurikije uburyo mushaka ntabwo ari uburyo bw'imibereho ni uburyo bwa famiye n'akomoka
yego
ubuzima narwane nabwo busubwa ku myaka 3 nagiye nirigira ubukarani nta kintu nakoze mbega ushobora gusangira ikiraka urumva rero umugabo tumubonye ni uburyo bwa famerani kintu kuko ku myaka 3 ntako yambwira ngo agiye kongera gusomera
ya warakuze uri umugabo uzi kwiyitaho uzi kwirwanaho icyo ushaka ni ukumenya inkomoko yawe ukamenya umubyeyi wawe
umuntu akamenya inkomoko nta kindi tukamenya atarahari cyangwa bene wabo arahari
Kazungu nkwijeje yuko nzagufasha uko nshoboye kugira ngo uyu mupapa wawe tumubone niba koko yaravuye mu Rwanda atakwanze ikibazo nkunda guhura nacyo n'abagiye bahunze badashaka kubona abana babo niyo mbavugishije bambwira ko badashaka kubabona ariko niba umbwira yuko papa we yavuye mu Rwanda gukunze ndetse ashaka kukujyana
nta kibazo twari dufitanye n'ako kantu kajemo gusa ko gushaka kunywara kandi naroma
niba kiriho tuzamubona kandi tuzabahuza nkunda kubibaza mu Kinyarwanda birumvikana ariko ninda mukamubonye nzamwumvisha ubutumwa bwawe ninda mukamubonye nzamubwira iki mbwira akantu nzamwumvisha akavuga nkamusobanurira nkamusemurira nkamubwira ko uwo mwana ariwe kandi ko ibyo ngibyo arya mubwira mubwire ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima
nkamubwira cya mbere narakuze niza amashuri yisumbuye undi umuntu w'umugabo watekereza hazaza nibyo
Kazungu Bellamy urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze namwe Imana ibane namwe
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye bashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 2 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
You're a family, they are very happy to hear. Gasaro